Yeah. They just want music to call them.
MB Music. I'm a shiny boy.
They go for now. Go car and away. Motima wanga.
Anita, you are my everything for me. Yeah. Where am I doing? If you want to tamba, baby.
Yeah, Anita, where am I doing? If you want to tamba, baby. So up and day, Sandy Mushira. Ubebe na bakumye mtu atika pondo kaleisa. We kokola no kukokola pa. Ndele tenza la muswa pa. Akapondo kaleisa. Baby nde foku kusenda. We walingano walingande kutunga. Nika kusunga fye kuindo laka. Ara baby
kukuna kukara na we. Motima wanga.
Shaka fwe kona bambine wala. Yuwe na inde ya likata fye baby. Jikondi so kuzuna. Vanga kampe mami wa zalema. Yuwe na inde inakala chekale. Jikondi chako na neo. Kala kutapirisha fye na tiryonse. Siza kakusia mami pazua. Sunga yume muli ine ni wala. Nika muma na kamene sika yuma. Jikondi so na iskuline. Ifyo untemwa nefyo na kutemwa so. Nilangize eche kwanu. Nilipile kare salamu. Sinifuna papa lodi wala. Nifuna nisitengere chenu.
Nifuna kukara na weo. Motima wanga. Kufuna iwe. Na makolo wanga. Walindira iwe. Wakuti yelele. 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 Anita Anita. Anita Anita. Niko konda forever I love her.
I say zose zomwe ndifuna, dibazi peza mwago. Anita baby, sindika denkawa. Sindika denkawa, ngandiri ndiwe my beautiful baby. Anita, Anita, tadila giza kwanu. Nifuna ndifiki andiziwe makolo wako. Anita my baby, chikondi changa. Sijinja pase we. Kozi iwe baby unandiringa kale. Anita baby.
Ndikufuna kukara na weo. Motima wanga ukufuna iwe. Na makolo wanga walindira iwe. Wakuti yelele. 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 Anita Anita. Anita Anita. Niko konda forever I love her.
Apandipa MB. Yeah, young Jube, I miss you bro. Yeah, Scoochie, keep it up. Yeah, I miss you DJ Kanji. Yeah, Tiger, that is my DJ.
Ice cream when he does it. It's bigger on this one.
Hey, just one music, the call.